Yo kumbunye kuntate munsonda Ochi mani chende kukuba kwe kwe nalonda
Sweetie chocolat, nabwo nibeshye Sweetie chocolat, nabwo nibeshye
Abalungi bonno basingako Omutonzi yekwekwe yasokako Yakutonda ena kufirako Wimbana wene sunakona boba silo tandale Wimbana wena wangensi yona Heyange nawe When you touch me and you hold me You give me a good feeling When you touch me and you hold me You give me a good feeling Omukwano kumbunye kuntate munsonda Chimani chendi kukuba kwe kwe nalonda
Sweetie chocolat nabwo nibeshye Sweetie chocolat nabwo nibeshye Nabayimbo yawe mu rukundo
Obonarabaswe
Niba warakunze ibyo mvugura byumva
Urabisobanukirwa
Urabaruta bose sinarota nkureka Ayobafuga yose nyenzabi mama queen
What is a witness, hey my princess You give me happiness and sweetness What is a witness, hey my princess You give me happiness and sweetness Omukwano kumbunye kuntate munsonda Ochimanyi chendi kukuba kwe kwe nalonda
Sweetie chocolat nabwo nibeshye Sweetie chocolat nabwo nibeshye
Anticale